sina manyando lurio. Cause the first time you were nice, hari nireba what a one. Every day you come a fled you wish you saka. Atesuka na ya deba unenya. Tisambo timbi wa misaye na kumayu wa aida. It's a new year kale shusa mutimbera tu. Kabialu vele ine changa na se. Singana humala daimu is arrival in the house. No no no. Kushe ya ringa hurie na shita nani nawe. Nga tisambo taluba. Burafuwe unda kanga hulimu bandu. Musalibu na nzosha. He's checking up before time runs out. Nasendu ni babangana. He's checking up before time runs out. Nasendu ni babangana. Singa love ya babetingi. Hapa pula ho hakana hufa. Besinga nuholewe sukanada. Atenga bihu yeta fembi. Unachela wushengu chitingi. Atenga washimanyori ngukana nabi. Singa na nchenjinge kubanga na sena shimanyandi yu wa mai. Netisambo timbi wa misayena kumayu wa aida. Singa na humala daimu is arrival in the house. No no no. Kushe ya ringa hurie na shita nani nawe. Nga tisambo taluba. Burafuwe unda kanga hulimu bandu. Musalibu na nzosha. He checking up before time runs out. Nasendu ni babangana. He checking up before time runs out. Nasendu ni babangana. Na hukana nga simanya. Sina manya ndulurio. Cause the first time you were nice. Hari nireba. What a one. Every day you come a fled you wish you saka. Atesuka na ya deba unenya. Unachela wushengu chitinge. Atenga washimanyori ngukana nabi. Netisambo timbi wa misaye na kumayu wa aida. Singana humala daimu is arrival in the house. No no no.
Singana humala daimu is arrival in the house.
Kushe ya ringa hurie na shita nani nawe. Nga tisambo taluba. Burafuwe unda kanga hulimu bandu. Musalibu na nzosha. He checking up before time runs out. Nasendu ni babangana. He checking up before time runs out. Nasendu ni babangana.